uSamuweli wesibili isahluko 5 uverse 1. Izizwe zonke zakwaIsrayeli zafika kuDavide eHebroni zasho zathi, bheka, thina siyithambo lakho nenyama yakho. Verse 2. Ngesikhathi esidluleyo uSawuli eseyinkosi phezu kwethu, nguwe owakhipha nowangenisa u-Israyeli. UJehova wathi kuye, wena uyakwalusa abantu bami u-Israyeli, wena uyakuba ngumbusi waka-Israyeli. Verse 3. Kwase kufika wonke amalunga awayezala enkosini eHebroni, inkosi uDavide yenza isivumelwano nawe eHebroni phambi kukaJehova, amgcoba uDavide abe yinkosi kwa-Israyeli. Verse 4. UDavide wayeneminyaka engamashumi amathathu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amane. Verse 5. EHebroni wabusa abaJuda iminyaka eyisikhombisa nenyanga eziyisithupha, eJerusalema wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu kwaIsrayeli wonke nakwaJuda. Verse 6. Inkosi nabantu bayo baya eJerusalema ukulwa namaJebushi ayakhe kulelozwe. Asho kuDavide athi, awuyi kungena lapha, uyakususwa yizimpumputhe nezinyonga, ecabanga ukuthi uDavide angangene lapha. Verse 7. UDavide wathatha nokho inqaba yaseSiyoni engumuzi kaDavide. Verse 8. UDavide wathi ngalolo suku, yilowo nalowo ochitha amaJebusi makasukele emseleni wamanzi inyonga nezimpumputhe lezo ezizodwa ngumphefumulo kaDavide, ngalokho kuthiwa izimpumputhe nezinyonga azinakungena endlini. Verse 9. UDavide wahlala enqabeni wayibiza ngokuthi umuzi kaDavide. UDavide wakhanxa zonke kusukela emilo kuya ngaphakathi. Verse 10. UDavide waqhuba kanjalo ngokukhula ngokuba uJehova uNkulunkulu waseSebaothi wayenaye. Verse 11. UHiram inkosi yaseThire wathumba ithunywa kuDavide nemisedari nababazi bemithi nabakhi bamakhela uDavide indlu. Verse 12. UDavide waqonda ukuthi uJehova wayemisile impela ukuba abe yinkosi kwaIsrayeli nokuthi uphakamisile umbuso wakhe ngenxa yabantu bakhe u-Israyeli. Verse 13. UDavide wayithathela ezinye izanciza nabafazi eJerusalema esefikile vela eHebroni. UDavide wayesezalela amadodana namadodakazi. Verse 14. Nanka amagama abazalelwa eJerusalema: oShamua, noShobabi, noNathani, noSolomoni. Verse 15. NoJibali, noElishua, noNefegi, noJafia. Verse 16. NoElishama, noEliyada, noElifeleti. Verse 17. Lapha amaFilistiya sezwile ukuthi bamgcobile uDavide ukuba abe yinkosi kwaIsrayeli, wonke amaFilistiya enyuka umfuna uDavide. UDavide wakuzwa wehlela enqabeni. Verse 18. AmaFilistiya esefikile ahlakazeka esigodini samaRefa. Verse 19. UDavide wabuza kuJehova wathi, ngiyakwenyuka ngihlasele amaFilisti na? Uyakuwanikela esandleni sami na? UJehova wathi kuDavide, yenyuka ngokuba ngiyakuwanikela impela amaFilisti esandleni sakho. Verse 20. UDavide wafika eBhali Perasimi. UDavide wachitha khona wathi, uJehova ufohlile izitheni zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBhali Perasimi. Verse 21. Ashiya izithombe zawo lapho, uDavide nabantu bakhe bahamba nazo. Verse 22. AmaFilisti abuye enyuka ahlakazeka esigodini samaRefa. Verse 23. Lapho uDavide ebuza kuJehova wathi, yena ayikwenyuka kwegwesa emva kwawo wafikele malungana namajikijolo. Verse 24. Kuyakuthi lapho usuzwa umsindo wokuhamba ezihlokweni zamajikijolo usheshe, ngokuba kuyilapho uJehova eyakube ephumile ngaphambi kwakho ukuchitha impi yamaFilisti. Verse 25. UDavide wenze njalo njengalokho uJehova emyalile, wachitha amaFilisti kusukela eGeba kuze kufike eGezeri.